I've never seen children of other races mistakenly shot and killed as baboons and pigs by white farmers except mine. I've never seen other races at the back of a truck wearing blue overalls except mine. I've never seen other races consulting black doctors in the townships. The opposite is true. I've never seen other races digging trenches except mine. Bekupa mikoti. I've never seen other races learning under the trees except mine. Izingane zifundela phansi kwemithi. I've never seen other races living in squatter camps except mine. Emachotombeni. Impilo enjani lena? Ayikho mnandi. Ayikho mtoti. Le mpilo enjani? Lo mhlaba unjani? Iqiniso liyababa. Liyababa iqiniso. Iqiniso liyahlaba. Iqiniso liyababa. Liyababa iqiniso. Iqiniso liyahlaba. Le mpilo injani? Lo mhlaba unjani? Impilo injani? Impilo injani lena? Ayikho mnandi, ayikho mtoti. Umhlaba unjani lona? Awukho mnandi, awukho mtoti. Abantu abanandawo yokulala.
Indawo yokuphumula.
Ingane azinandawo yokuphumula.
Indawo yokulala.
Indawo yokulala ayikho.
Hey, yokuphumula.
Impilo enjani lena? Ayikho mnandi. Ayikho mtoti. Impilo enjani lena? Ayikho mnandi. Ayikho mtoti. Iqiniso liyababa. Liyababa iqiniso, iqiniso liyahlaba, liyahlaba iqiniso, iqiniso liyababa, liyababa iqiniso, iqiniso liyahlaba, liyahlaba iqiniso. Ingane azinandawo yokulala, abantu abanandawo yokulala, ayikho indawo yokulala, ayikho indawo yokuphumula, umphefumulo awunako ukuphumula. The races at the back of a truck wearing blue overalls except mine. I've never seen other races consulting black doctors in the townships. The opposite is true. I've never seen other races digging trenches except mine. I've never seen other races learning under the trees except mine. Izingane zifundela phansi kwemithi. I've never seen other races living in squatter camps except mine. Emachotombeni. I've never seen children of other races mistakenly shot and killed as baboons and pigs by white farmers except mine. Izimfene nezingulube.